Black Market Records.
Dwende who?
Hey, your clamor.
Dwende,
this Billy.
Dijana cheze shangoma yangu. Leo nakula life na adabu. Sitaji rizo napati kwa sababu. Lazima leo niwaonyeshe maajabu. Check it. Leo sendi home kana jona doza alone. Sendi home sendi home kasi toki na mutu.
You want a pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like Dina. Original thing not China.
Leo siendi home kasi japigwa kimunju. Minende home nilale solo na kutu. Neza ni boss ay nilete vurugu. Nasikia nalawama ni njugu. Na spendi mapenku rombo siana. Na kaka hapo kando kama fala. Ambiange uswako na de kujuwana. Neza mspoil kejani tutalipana. Leo siendi home kana jona doza lon. Siendi home kasi toki na mutu.
A pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like Dina. Original thing not China. 1+1 inakuja 11. Namfikisha di 7th heaven. Form zake ni za nyege nyege. Ati yo kwa hita siku ya njeve. Bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty girl like Dina. Original thing not China.
Leo sendi home kana jona doza alone. Sendi home kasi toki na mutu.
You want a pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like
Ramu.
Dina. Original thing not
Nikuwa
China.
Nikuwa stuatu. Mteja nambari ya mishika simu saizi. Chunga manzako neza mtoka jovi raisi. Church girl na kona tebe za kikafiri. Elisikia mini msani so kumteka ni raisi. Sema kuni karibia tukanza mavaibi. Alisema ni mkunyo FYP. Mamuna ni kunyo juna glita ka IC. Siku refusha games kue long kama shairi.
Leo sendi home kana jona doza lon. Sendi home kasi toki na mutu.
You want a pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like Dina. Original thing not China.
I love sendi home cause toki na mtu. Niko na base shida yangu juu ni kutu. Moja na insist ni mtepe madudu. Kasi shanga yeka kimeza vitu ngumu. Nda kladi yolo itoka topa dinjumu. Ni malifa inaka nako ni kasuku. Na mwenyata mwai kasi mimi vurugu. Kusababisha uneno kudumu.
Leo sendi home kana jona doza lon. Sendi home kasi toki na mutu.
You want a pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like Dina. Original thing not China.